for drums.
Time for dance right about now. Big man in Poland, there's some for us. All you got to say is what I am.
Usichana analia, anataka nimurudie. Nimechoka na mambo zake, oh oh.
Well, back in time when I loved her, yeah, she took all my love there for granted. She never really knew what she wanted, cause she kept on changing me. Now you say she's calling me again. She didn't realize that time I was a man.
Ain't nothing I'm gonna do. Most chana analia, anataka ni murudie. Nimechoka na mambo zake, oh oh. Most chana analia, anataka ni murudie. Nimechoka na mambo zake, oh oh.
Na soko mano yone mura gati. Nsemo sacha tawaka waka. Oya mwaga lila dala. Kubabu liche kola sifa.
Kati chichi chansa sute. Yanavi na maso nchitaine ute. Nalesi muwa jiniga bize. Le waka wa simu sasira.
She never really knew what she wanted, cause she kept on changing.